Yeah, 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 yeah. Nigga safe, but I got some mung, that's the access. Nigga fresh, I don't regret. Temptations are shitting in a bigger take. Ugo guitar, Mungo, you find your no shine, shine, in the shine. Na put the love, ele extraordinary love. Kutoka kwa babaya, Ubeno wake mula unanigusha. Mula unanigusha. Ubeno wake mula unanigusha. Mula unanigusha. Wakipiga zongo, yeah, yubu kujibu mapigo. Mungu ndiye wangu mwelekeo. Sina ufo mamba mororo. Hakuna kama yeye, Mungu Baba. Zaidi yake yeye, hakunaga. Hakuna kama yeye, Mungu Baba. Zaidi yake yeye, hakunaga. Upendo wake mola unanigusha. Mola unanigusha. Upendo wake mola unanigusha. Mola na nigusha. Niko sawa, hey. Niko sawa. Niko sawa. Niko sawa, sawa, sawa. Street King is around. Yeah.